Hola, 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 hola. Spewen tabazo kashama. Is with my, oh my, mask on and my way. Is with my, oh my, mask on and my way. Aksutando lolo, olenza skona and my way. Aksutando lolo, olenza skona and my way. Nokhlala nje njule, ngothando lwethu sithandwa. Nokhlala nje njule, ngothando lwethu sithandwa. Inhliziyo yami uvele uyithathe, nemizwa yami uyikungethe. Ngawe yini ngaphandle kwakho. Imizwithi my, oh my, maskonane mawe. Imizwithi my, oh my, maskonane mawe. Aksutando lolo, olenza skona nemaweni. Aksutando lolo, olenza skona nemaweni.
Awendo, lolo utando ndizela phezulu lufana nokosi. Loku ngakunywa nguwe, ngishubunzi mangifthole. Izito sipepezela uboya, mase hamba slow. Ngithengele into ezimnandi, chocolate le midnight, tambo lami le Kentucky. Uyisulu nekenani, noma ngafa ngiyobe ngazi. Ngitholile ubambo lwami. Siyambonga uNkulunkulu kokusigcina sobabili. Inhliziyo ishaya isigubhu, imizwa icula emzwilili. Isihlahla sakho isimuzi sinjengamehla koswidi. Ukisi wakho njengojuzi ugcwele amavizwa
emizwa. Oh my, maskonane maweni. Imizwithi my, oh my, maskonane maweni. Aksutando lolo, olenza skonane maweni. Aksutando lolo, olenza skona nemaweni. Imizwithi my, oh my, maskona nemaweni. Imizwithi my, oh my, maskona nemaweni. Aksutando lolo, olenza skona nemaweni. Aksutando lolo, olenza skona nemaweni.